sisi akapitu wala sikumuona wa mana alinipa pesa ma vitu vitu nikwenda viwanja kwa sana somebody alinipenda tu ila mi kwa muda ule mi bado sikupenda natoni macho macho juu ikizani kama wale wanaoniwinda mimi right now mnyonge wa mapenzi nikikumbuka niliyapuza shajibi na kitanzi sasa right now mnyonge wa mapenzi nikikumbuka niliyapuza shajibi
Back in a me, back in a me, back in a me, me.